usikwale umbona shosho.
Gachi
nina kupa shosho.
Godfather
usikwale umbona shosho.
Kane
nita kupa shosho.
Si wanapenda kupen party after party, classy after classy, DJ tracky after tracky, bebe you know apokati. Le kuludi kwenu marufuku, mateko nipe sugar ya Zuchu, utache kwa banda mama pupu, nite kupa mchezo bata so kuku. Umeipenda?
Yes daddy.
Tamu eh?
Yes daddy.
Ye yeah, niongeze?
Yes daddy.
Apo je? Yeah.
Mi naogopa.
Kuna vans na nyagi?
Mi naogopa.
Tuna mix na soda,
mi naogopa.
Au tuonge sigiro,
mi naogopa.
Bado nasikia uchungu,
mi naogopa.
Kuna mosh na nyagi,
mi naogopa.
Tuna mix na soda,
mi naogopa.
Kwani bado nasikia uchungu,
mi naogopa.
Azo naogopa nini,
mi naogopa.
Wale umbo na chocho, nitakupa chocho.
Bati bati bati.
Wale umbo na chocho,
minakupa chocho.
Nitakupa chocho.
If you lipata pesa lotu,
yes daddy.
Asa badayo sija kuchu,
yes daddy.
Usiku leo sindo shosho,
yes daddy.
Minataka yo city ya nyuma,
mi naogopa.
Leo nataka unipe kampani, tumwagilie wote bustani, usichoshane iwe wastani, udambudambu furu burudani. Oya, kuna vans na nyagi,
mi naogopa.
Kwani si tuna mix na soda,
mi naogopa. Mi naogopa.
Kuna mosh na nyagi,
mi naogopa.
Zitu na mix na soda,
mi naogopa.
Kwani bado nasikia uchungu,
mi naogopa.
Azo naogopa nini,
mi naogopa.
Usiku leo mbona shosho,
mi nakupa shosho,
mi nakupa shosho. Usiku leo mbona shosho, nitakupa shosho.